Fiti mamvu yo kuririmba ndumva nuzuye amashimwe nukuru Uwiteka yakoze umurimo yatembesheje amazi meza mu mitima iguye umwuma nukuru Uwiteka yakoze umurimo nukuru umutima wanjye urabyemeza
yeah.